Kuba ungenile embilwini yanga swo tala ndzi swi vonile.
Yes, baby.
Kuba ungenile evuton'wini zvanga swo tala ndzi swi cincile. Swin'wana ndzi swi cukumetile, swin'wana ndzi swi papalatile. Sweswi ndzi titwa ndzi hlawulekile hikwalaho ka rirhandzu ra hina. Sweswi ndzi titwa ndzi hlawulekile hikwalaho ka rirhandzu ra hina. Sweswi ndzi titwa ndzi hlawulekile hikwalaho ka rirhandzu ra hina. Ndzi titwa ndzi tsakile hikwalaho ka rirhandzu ra hina. Ndzi titwa ndzi katekile hikwalaho ka rirhandzu ra hina. Ndzi titwa ndzi dakwile hikwalaho ka rirhandzu ra hina. Ndzi titwa ndzi totiwile hikwalaho ka rirhandzu ra hina.
Ndzi tiba xifuva hi rirhandzu ra hina xiluva xa mina.
Yeah, you make my day beautiful. You make my night wonderful. I love you more than feelings can express. Darling, with you there is no stress. U endla masiku ya mina ya va yo saseka. U endla vusiku bya mina byi va byi tsakisa. Ndzi ku rhandza ku tlula leswi mitlhaveko yi nga swi vulaka. Murhandziwa, loko ndzi ri na wena a ndzi vileli. My love for you, see the invisible, believe the unbelievable, baby. Receive the impossible, baby. Have faith in my love for you. Rirhandzu ra mina eka wena ri vona leswi nga vonakiki, ri tshemba leswi nga tshembekiki, u amukela leswi nga kotekiki. Tshemba rirhandzu leri ndzi nga na rona eka wena murhandziwa. Kuva u nghenile embilwini yanga swo tala ndzi swi vonile. Kuva u nghenile evuton'wini zvanga swo tala ndzi swi cincile. Swin'wana ndzi swi cukumetile, swin'wana ndzi swi papalatile. Sweswi ndzi titwa ndzi hlawulekile hikwalaho ka rirhandzu ra hina. Ndzi titwa ndzi tsakile hikwalaho ka rirhandzu ra hina. Ndzi titwa ndzi katekile hikwalaho ka rirhandzu ra hina. Ndzi titwa ndzi dakwile hikwalaho ka rirhandzu ra hina. Ndzi titwa ndzi totiwile hikwalaho ka rirhandzu ra hina.
Ndzi tiba xifuva hi rirhandzu ra hina xiluva xa mina.